Olugero olwasatu n'eisatu. Yesu yagera olugero luno, omuvubuka yaleka amakage yajeerala ye yakolera ebibi ebingi. Yakola obwenzi, yasansaanya esente dedonadona mu bintu ebikyamu okutuuka lwe ddaamuwaaku. Esente bwe ddaamuwaaku, endala ey'amaanyi yaggwa, yafuuka mwavu ino era omuyala. Yali mwinnamivu olw'ebibi bye, yasalawo okuyira eri baaba we asaba ekisoniwo. Baaba we yamusoniga era yamwaniriza n'essanyu lingi. Olugero luno lutwegeresa nti bwe twonoona eri Katonda, tulina okwenenya era tuve mu makubo gaife amabi. Olw'okuba Katonda atwenda ino, asobola otusonyiwa ebyonoono byaife era yatwiza yaali.